Indaba 36. Ithole legolide. Awu, benzani laba bantu manje? Bakhuleke etholeni. Kungani benza lokho? Uma uMose ehlala entabeni isikhathi eside, abantu bathi, asazi ukuthi kwenze njani kuMose. Ngakho masenze uNkulunkulu ozosihola, siphume kulelizwe. Kulungile, kusho umfabo kaMose u-Aaron. Khiphana amacici enu egolide, niwalethe kimi. U-Aaron uyawancibilikisa, enze ithole legolide. Abantu bathi, lona uNkulunkulu wethu wasikhiphe eGibhithe. Ama-Israyeli abe nephathi enkulu akhulekela ithole legolide. Uma uJehova ebona lokhu, uthukuthela kakhulu. Uthi kuMose, yehla ngokushesha, abantu baziphethe kabi. Bayikhohliwe imithetho yami, bakhulekela ithole legolide. UMose wehla ngokushesha entabeni. Uma esondela, ubona lokhu. Abantu bayacula, bayadansa, bebungazi ithole legolide. UMose uthukuthela zalahle phansi amatshe ayisicaba, anemithetho kaNkulunkulu kuwo. Phuke abe izicucu. Athathe ithole legolide alincibilikise, aligaye libe impuphu. Abantu benze into embi kakhulu. Ngakho uMose utshela amanye amadoda ukuba athathe izinkemba zawo. Abantu ababi abakhulekela ithole legolide kufanele bafe, kusho uMose. Ngakho la madoda abulala abantu abayizinkulungwane ezintathu. Ingabe lokhu akubonisi yini ukuthi kufanele sinakele ukukhulekela uJehova kuphela? Hhayi abanye onkulunkulu bamanga.